sisi kunjani uphilile na bendicela umsuzu wokuthetha nawe mna molo sisi kunjani uphilile na bendicela umsuzu wokuthetha nawe mna wokuthetha nawe mna ndithi molo sisi kunjani uphilile na bendicela umsuzu wokuthetha nawe mna yabona ndikubona izolo udlula ndaphelelwa ngamandla mna kuba bendibona umama wabantwana ba yabona ndikubona izolo udlula ndaphelelwa ngamandla mna kuba bendibona umama wabantwana ba wokuthetha nawe mna molo sisi kunjani uphilile na bendicela umsuzu wokuthetha nawe mna yabona ndikubona izolo udlula